bahati sana karawe, nimeipata kwako baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you baby. Mimti mwema nipigwe mawe sababu yako baby. Wapinzana wananichora na minaona nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata delisha. Aina majoto, aina tukule mafoto, kiaina nikuvishe pete, faina. Baby we wa moto, wa moto. Bebe nataka we ni nguni wa mapenzi sina shaka. Kaka sheme yusha pata wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao macha wapige domo tunao. Si wapagi promo hao hatari achana nao. Unameni pata mekwisha, haina utata kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata delisha. Haina majoto, haina tutonge mafoto, kiaina nikuvishe pete, final. Baby we wa moto, wa moto. Unitawale, unitawale. Kwenye maisha yangu amani itawale, itawale. Kuchaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.